my life to the next line, so watch and see it. I watch my peace of mind over anything, so get your manners. Naondoka kusaka pesa ila waketi kunisengenya, wasingizia mababu zako, woni wenzako, ubuzi wake. Kila kukicha na mamba mola, aniepushe na majaribu. Nikianguka na uliza mbona, ila nazidi kupata nguvu. Mipango yao ndo imegoma, sasa leo wana aibu. Kuanguka ndo mtangoja,